If they're telling me they go, we are not know.
Mesa muna lonjeza pagua Kutimuza mkonda iye yo Mesa muna lonjeza Pamaso, pamakoro aja Kutisimuza muzuza Lelo mwatani Kazi kumango lila Wasanduka jimini ngo Muka joka kumo kwa Kumbu kilani Anasia ena kukonda imuyo Kumbu kilani Analipo ena akafuna ye Kazi kumango kalira kulira mayo maini mundi paini Kazi kumango kalira kulira mayo maini mundi paini Kazi muna sankanoka Muna lonjeza zokoma osati zokoma Anapele kaji kundi chose paini Asazunzike Magali nao Limemba mungati Mumakondwa Mukamba muona yeyo Mkumati Iwengelo Kati mwatopa Musieni Mulekeni Musieni Asazunzike Mulekeni, musieni, asafutiki Kumbu kilani, anasia ena kukonda ikuyo Kumbu kilani, analipo ena akafuna ye
Yes.